waaxda dabagalka deeqaha la leexsado ee xafiiska xiriiraha guud ee Koonfur Galbeed oo wada sidii dadaallo looga hortagayo dadka si sharci darrada ah lacag ugu qaata barakacyaasha iyagoo iska dhigaya hay'adaha samafalka, taasoo dhowr jeer dadkani lacago looga qaatay maadaama aysan hay'adaha wax lacag ah qaadanin. Xafiiska xeer ilaalinta guud ee Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dadkii lagu arko iyadoo lacago ka qaadanaya barakacyaasha dhibaataysan ay sharci adag ah la tiigsan doonaan. Xeer ilaalinta waxay sheegtay in arrimahani ka hortagooda ay badbaado u tahay shacabka danyarta si sax ah gargaarka inuu soo gaaro. Cumar Cali Saaq oo ka socda xafiiska xeer ilaalinta guud ee Koonfur Galbeed ayaa waxa uu baaq u diray dadka falalkaasi lacagaha u qaada barakacyaasha dhibaataysan.
Bil rais markii uu aragnay dhibaatooyin badan oo dadka wax barakacayn la kahay oo xafiiska xeerarinta markii uu aragnay walaal dad badan oo dhibaato la kahay oo kaamilay goob dhibaataysan horna si dhibaato ah lagu qaadahay beesan lagu qaadahay kaar la shal goosadahay la rafaadiyay badan jiraan aragnay badana meel rais tacwiin shun han diireen wali fadayeen intiina siin ku digi oo fariimaysii wadeen wali bilaawdo doonaa maalmaha aan i socdo barnaamijyo badan bilaawdo doono mashruuc badan bilaawdo doono hay'ado badan oo deeq biyale ya mil raas mashruuc bilaawdo doona markii barnaamijyada saasan bilaawdaan wali korreeyaha musuqa korre wali oo mil raas dad ma habeeyay magaca gaar ay wadaan oo magaca hay'ad ka garaawdaan oo magaca shakhsi ka garaawdaan hiblo oo hiintelay ku socday darsadi u si walaalahay gadgad iyo eri masiihiyad hibre ku socday walaalaha meel raayso gadgad fadhe eraayeen ama NGO goone sheegdayno walaal la qeybiya eraayeen ama boono bug intii asuubsadan magaahiyad isticmaalaan jira oo umuti ka dhacayeen oo meel raayso dadkii yoba oo gohootigaayeen wadanka ku kooyeen meel raayso oo inta girgaran kooyeen hornasi dhibaateen been laga sheego intaas wali fadhay meel raayso intii seen ku wacay gidi seen sheeg koow qodobka koowaad majara gudoomi meel raayso oo erro kor beesil ku seelankaas beesil ku seey beesil siya suus walnay gishaan gudoomi beesu ku soo majara taas ogaada majara lan beesi seen ku soo majara isin wala siya majara lan oo kaar la seen la shal qeybsade erro kor kaararka shal gooy way si la shal goosade majara ha sheega san lambar la seen dhaafe lambarkaas ka sheegaysan isuu ha sheegaysan markii isha sheegdan lanka ma hay gudbiyaasana lanka magaashay lambar shay iyo xogtiisa gudbiyaasan adina adoo yahay adiga sheegdin ma ka sheego magaagana ma qaado uni meel raayso sharci la quraan intaasay ku digtoonada wacyigelintaas asan ka socon magaca been lankiisa la koo heshiga
xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Koonfur Galbeed ayaa wada sidii dadaallo looga hortagay dadka si sharci darrada lacagaha u qaata barakacyaasha.